tambulira ku mwoyo gwange abalala balowooza wansuula naye omutima gwange mugumu era buli lunaku lwoba ng'ogenza okuyiya mbeera nkulowooza eno request kuva mutima mukwana yo gyoba kimanye nti wambinze nkwagala
Never was a better.